pense à toi quand je pense à moi.
Toli mon heliankobe tedube taskaram sapo e Diego Bodande fulbe imorde Washington ko mi woni ciarno modumba ko ene wondi e der silmaaji chapanta tiaroji di e hino titode taskaram menon hande en kalan ko fati e batte smartphone jidin e dow jande sukabe limtol wobbe wi'a dogol leyde hadude jangobe ben natidude e telephone ka ciudi jangirdi no beydo e der Afrique yoga e dem pellite no tuugi e wittoji holludi wonde di teknolojiji no weddintin na pay koy koy ka jande en jahan Abidjan taskoden ko holno janginobe ben woni e jippirde e alhali o ka lekkolji ton ka tajere didabere en jahan Mauritanie yiden e hombo on anditi hawa makko kanko kanko woni kodda sal kirdinowo ka mejaaje rendo notondirado amen Nouakchott jododi e makko on nanan jantore de ka tajere dimmere dande fulbe wono wowiri non rogere diaspora jo finan taskaram o mi tolni on kadi mi wi on fofo e bismillah
jowlol sukabe
wittoji no holli wonde di smartphoneji no weddintin na jangobe ben ko dum addi hadugol telephoneji joma hakkilaji ka ciudi jangirdi sukabe no layude e der lesde adunaru e der Afrika Togo Ghana Algeria Egypte wobbe no dira dum Misra Uganda e Congo no tawa e leyde tongude nadorgol telephone ka ciudi jangirdi wano Côte d'Ivoire hay si tawi gouvernement on jettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhali o l'école ji goddi no jettude pehe ngam faddagol o bone wano holliri non nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan
ile gadudal bawlende ngal do wano dude heewde Abidjan no hawra chaadele yowondirde ko faybe ben yoboto kon telephone kudu Samuel ko jangino wo tarika e gandal leedi no heewi ko wulli toto welsindare jangana kube makobe sabu ewnor koy koy
bi on est confronté à ce genre de situation
kono wonir meden eden chaadele tentini ka jangana kube jandube ben sondo pay koy koy yaltine telephone jidi feewdo jangete simen nangidi be mum be wi akosa yombe woni darude dul no fallame
mais ça te distrait en ce moment
hore be dudangal kadi no wondi e den ande wotere be jetti pe kesse fi hadugol yobagol telephone kadudal lowes rené goto e hore be ben no sappi ngakere ballal mabbe faybe ben
comme c'est la rentrée on a reçu des parents d'élèves
ka futta go hitande no men noddi tino mabbe faybe ben men hollibe ko men fawata on mo yirama telephone be joni hay jangana ku jomo ka suudu jega buru no jogo telephone ella on koy mabbe mabbe jonnay be be woni be andi pay ko no tongana yobagol telephone ka jande
non c'est
ala jamadu wuriba horejo mojobere mawbe faybe kadudal attaqwa no miji ko horebe dudaden e janginaabe ben haani burtude ngannangol pay koy koy fino dum accira be holli be tawaka ko faybe be yoboto kon telephone ka lekkol
e ko faybe yata telephone ni ka lekkol ton kon mi on harami tawaka mojana faybe ben pay kon kon se ay ko yehi jangugol o jetti hakkilo makko wadi ka portable janno on jandre moto ki hare hakki makko ala e ko jannete jo non no si be yahi ko tel ya ko jangul ton be ak telephone din kasoud tinan haare majjana tay majjana be yaago e telephone ko jangatan
wakilare hore be dude den e janginaabe be fuddi battinde seeda seeda suka be ben no wattande yila e yo bagol telephone joni ka be jangata ton
mayna bo telephone ko kol ton wato e jabutu
nde mi adofta simi adde gami jangata o
Professeur Zamblé Ambroise Rendo Yankojo wittotodo jangina ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukabe ben si dumi ke fijirgol telephone hoykoy be heba e lorra suttugol tampinay golbe ha bonna jande mabbe den fi noy yo dudede hunna latingol tongeden hino do fere makko den
la famille n'a pas quitté la maison avant de partir.
Ko be ngure ji ka pay koy koy wata don si way haka dudal hani be duugal dagol no accira. Ko be ngure ni di suka on fuddoto. Ko tombe hana bangina ne de lor raji wondude hu torgol telephone. Ay kambe be anda itiri bona telephone mo be tambi hollo be ko fewnde aduna on fu.
Qu'ils ont dans leurs mains le monde entier.
Haren andintinay witto ngo jannay be ka jabi hatirde Felix Ofoy Boigny yaltini ka mayde hitande. Ujune didi e noga e tati. Holli wonde der Côte d'Ivoire embere nogay e der temedere sukabe jogibe ewnor koykoy ka dudde no lorori suttugol tampinay golbe bittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal haqille sukabe hewbe e der Côte d'Ivoire. Amadou Diallo, VOA Fulfulde, Abidjan.
Ajarama Amadou Diallo e biol salndu ONU kipundu fi jande e pinal no wi'e UNESCO wittoji mbadaadi e der Belgique, Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beidande jangobe ben famu. Amerika do e biol witto wadango hitande ujune didi e nogas e go ko yata chapande jeedidi e go e der temederewel lekkol ji gouvernement leedi ding no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukalo e pamaroy en heddoto e de tobbere nataden joni rogere mijo monemu
mijo mon emum
mijo mon emun
mijo mon emun.
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telephone hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe.
Umar Suleiman e zabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
min india hawa usale shia wadugo woya jangirde wadi min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo woya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde.
Inde am Ahmed Haruna Jibrin Abuja jaburde dum hoshi do haduki sukabe wadduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no dondugi ata endu wondi kuje dudde kado sukabe janguki be gare kalaruki kuje de kandayi de be gade ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handay mo dibbe hollita mo nodda otto mo nodda otton ko onodda mo otto otto nodda mo ay dum handay o suka famaru ay hakkille mo ko ata ko to jangirde atawai mo dibbe jangina atawta mo watti hakkille mo winda ko mo janga ko mo hakkini mo nana ko mo dibbe oddo wi atamo hollita mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mo janga dum wallamo to handayi dum ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma ha e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atoy be gida dum
mi woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki awta lawore e majjum gaskiya mo hada be ya duki yimbe be gibe sarai ka fijo e mi e kuma haduki lenguru ya jangirde min min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement interet dum wonno ko mila ko hani wadede heba jande ne yaro no hani nokku Allah fu so dum wari na dum jangi fuddum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude don hada nelle jango fu ngado dum so yiama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yama jabete wobbe na waye wadede lebbi hokkite wobbe na sali hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wana ko watte don na dum waye nafude jande ne sabu na waye adude dum tewta goddo fereji ko jangno jami tawe an a horema anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu horama tawe so be ngaddi dum ekkol do fu o kujje de nafata be gonna be ndara
joni jabboden kodo dande fulbe.
Kodo dande fulbe.
Kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal al huda wonugal Wagadougou dum ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi e makko.
Docteur Hamadou Diko wi wa fulfulde ti fofu modon sanen ko jabno fa jabo don dum mona jamde de ko hande min jotti dande modon ko habbudu e dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojam na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
loi pay pay hojaka hono e do hadugol fefe jonnon jonga halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi param leede arabe leede tuba kube no wodi leede ko jude luwaji so rifa suko wari fa ya ekol fu dambugal jangirde don yoppata telefon mudu naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni go joom woofi nadde telefon mudu de yida e mudum fu anka yoban jobdi mawdi ko don tonga dum wala fijirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecole laji di ka fu wana banna do modi li reglementaire do
on ecole di ko buri heedu fu atana jogi luwa faysi jogi da telephone no kanda gollirde e modu jonnon jonka ecole ji anka di laamu jeyadi fu atawan ecole fu na jogi anka mbaaki mudum feere higa wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telefi ko buri hasade wakkati jande wudi denka nakkat e gollirde telfidin
de do mon ko wodi na anon milo modon suka be kade na suka be takade tawrede telfi
go ko fu hono telefone e hoorem handen handen laate ke huunde de yimbe baawa kaari e mutu no jogi faydaaji kewdi ko mo hono wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri heewde jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatato ndelle saabe dum wadi hono anka jangirde pamare pamare lihije de so gonga min hore am mido wondi e do wiide telfina kaani hadede ton di neddo wa hadude goddo telfon wuram ko mi hono to jangete pay pay don kay mido wondi wiibe anka telfon la haani hadede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge telfon fo wakati gomma ado wi fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jende le de ka mbida ton ka way hadede de to de kan mbawi sawrede sedana
jande ji lehiji ndago jonga ko mbiete ne francier de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ka le yi ande am nakani hadede wardude telfi jangirde fes ko mbiiden dum ne reefa suko udditi telefon fu fay mawdo reefa udditi telefon wayno hakkilum fu do telefon do woni hetti nanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamare de mido wonde dum cuudi towdi seeda de don no investeji wawata wiede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de kay na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dum na seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so wana internet njogida jaata wawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawan hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilisi hono den windande kay fu e jomno way accede gollira mais ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telephone tanade le suudu jangirdu soni wana wotilisu faata e jangino on hoore wi on ngarde sabu hande windande meden handen de na tilisi ngollitiron telfoji
de so suka saloken halaji de jangino be kali dum mona e midebe tabe ngada telfi le cuudi jangirde soni telfon gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wadede milumo sabu goddo ka telfo mudun tete sona ekol bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabi suko on kaani noddede kolle a minan ya leetom jangirde amin don dum e dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum ndelle ndari no ngadono to suko modon me hon hoyde telefon on resatu e jungom fa jande warto de hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den meli Burkina Faso na hani hoyugon la loi on yopiranite
kanjum min kay leyi yande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko wayi hojede de dum laato fu na hani me jonno jonga ta yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefe sabu ko mbimi dum nit no telfo jangirti wodi mina jati ele dubi garodi ko miden goni milade no e watta de tay sukabe hayebe hewtube suudu nay burdu tanga wadobe recherche ji wito di be ta o liyede ta telfi dido njogi na wodi telfi gommade on tablet biete atan leeton programmeji kala ko njeydo jangudo fu ne jippine leeton donc su kon so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu ntaye wala WhatsApp wala Facebook wala ko homto da bi adam dum fu wala ton
leedon sara ben awdi ko kani wadde kambe duna
sara ben kani wadde ko heewi jaati normal ma ko wadete ka fudu kam e kani fuddirede jaati gooka ta neddo heño e sodande biyum telephone dide be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on ngonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodo fu tindina dum fa hande so ni telephone na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum gon donc tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on e dum hunde tilsunde do sara ko
docteur hamadam diko viwa fulfulde ti fofo modon sanen
ati amodon fu en jetta mon
dande fulbe wondudon e hedaade e dow VOA fulfulde VOA fulfulde no hede e dow radioji duududi e der gure kewude mi jo am no yaha e demdangal radioji gollididi VOA dande America sitawi hidon fala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere nde yontere kala e hore neware ko yo sayido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Mauritanie ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e ngal meccal tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique meccal ngal duuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école ko fuddi wadde dessin o tay sondo mi dessiner men boray kay jidi men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi kono Faransi e der Afrique ro gandi Tchad felliti tadugol jokkondiral mum e Faransi to bangal kono no hasi ka Senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
adoroden Mauritanie hande siko awango todo e do mejaajerendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal o suka Mauritanie najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde meccal makongal wona tintorgal leydi makko Mauritanie Ahmed Diop nultondirado VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
Maro bendefti miminyamani hako bendefti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e der lupulbe e o sa kadi o fonno chonche joktimo ummande hesere ha wodi hertoribe dum oddosal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum satane
famiya fetere gundi way adu wodi ko naturel de ngarami hen wal de pelitinde waddi dum wal wattude jalnude yimbe soxlaani miijoji kewdi parce que ko gonna yam de naturel hal wonten daani non din findina me kam community wala jallundi yimbe min ko non jibne raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembélé ko windi yanke chonchi yanke in artane en jallnika de rendu fulbe
mawmin den bare jallnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jallnil fof en jogi manda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yanna horbe den jimanno dingaral ko wayno mogoni bi biya kumbam kumbam ar bodu suutu ala ala woto suutu haylala mam nyaago ala ala woto suutu en wodno kadi halifi e gali mucce ko sakiri ko wadi pinal gongal nasi meden ko wayno pinal arabe be yimbi jani senko be badde hen jalnil yimo bodu badde hen jalnil yoru joni kadi alaji madal ne habbanno montor ko ngal o yobadi ko ngal ko yahata montor ne ko yahata den badi jalkide pininatu
koddal e der jalni ko mum ala ko fondi leydi Mauritanie e demgal pular
woni hen no biran ni mi ganda Mauritanie c'est comme si Mauritanie wodani e min nak mbir way yidde yimbe fof mbir way yidde leydeel fof mi ko leydam burantami en way wat fof donc voilà e ko ci dam kalam kiti ba somi hebi to kemi do wal so yimbe en ci cameras de socio ko alle dam kalam parce que hen ci binaam di plar jibinaam ko hen gandu donc nak su neddi yi hayidi kam e leñol mbaada wonde fuf mam andin ma min ko kam holon e hol dem gal mo kalam e hasina andal dem galam e sey andudam andin dem galam parce que sa andi kam a andat dem galam pour sa su neddi wi code ko mbaada woni fuf ganda code kam ko pullo ci alat ko pular voilà
code sal lati mo hodere del ñore kala nokku kajjata jam ko golotode fedene wona laamu yankore pam ina setto e den jillumum
ni hewani yeb TikTok na fi so Allah kon mi ummi do njami leedi do farese halataaki pular halataaki ndi initiimi ko murtanaaji jom adi namdaade do you know code sal mi wow onon ko star mode biltini kad biltini mo
dum ko yeru jalnika koddasal
wadaliyele wadema fam
amadou job nokshot mouritani vo afrique
a jarama amadou job joni jahen labbe hakkundere fouta diallo ala hajji amadou balde ko suka gaynudo jande himo subi metchal nyenye pore no direndum ar plastique ka faransire metchal gal uda yi ede e der fouta nultondirado vo fulfulde labbe umu keso diallo yahi kasudu gollirdu o nyenyo
wano di portrait di on don tinude do ko defi molonado parce que si goddo yobbi ma do milliard a dessina ni ma photo ko no tawi nandale ma ko reza na pat sens
pending e printi ko dum o wadi metche mako alaji amadou balde sifani lanko honno fuddori ha odumi e gal metchel
golle de en ko fuddi ko law bay kaka école mi fuddi wadde dessin o seeda tay sondo mi dessina e men boray kay jidi men dessina yo atti kadi no do don tingi wada dessin di de croquis ka tableau ko non ardi ha mi batti mo be no daka do kambe ekiti lan tigi tigi peinture on holli lanko honno pinceau de bord te holli lanko no dessinete o jungo mabbe mi jangi
o so kamo dubi chapande tati e jowi no rewa e di printi mako wara sifaji certudi gila yewtugol fi tarika hay alhaliji ngurdan feundidi
do wobbe na arde wada commande tableau wana portrait on ko dum do buri heewde ma dum paysage wada na horema ma dum ideji go mi wadi no kadi goddi go dim yeeyi wana sur l'immigration clandestine ko faybe woni jedde la de yaha kamayo sifa dum don ma dum odo ko fi correction odo sifi do donc ko sifa din ideji donc yanna plein gon tigi minji to wada arna ko goddo landima
alpirinti wona ko jali hande e der gurdan fulbe gine wure yoga yimbe no itta ella e mum kono amadou balde no mari miijo certungo e dum
pay kuma fayda sayi mo dessina e kakaye ko watta kon le plus souvent ko pigor ay ne koy puyndango jokki wala jangude min kadi kono mi fejiri école primaire mo ben doa famude dum kadi ko hakkilni sa yi pay kun tunnol jati fi desingol anduma mari hakkil donc wallito mo e den don bangel le plus souvent on tigi e bay udital le der mudum o folay e der mudum donc dum wona puyndan parce que hande min ko e hore dum do mi woni fe inde kono sama kala na fe nande wona puyndan kadi are jokkay be wallito mo e der mudum don ko hakkil mo
sa yi jigo amadou balde no wada kadi maginagu walla teater na bidugol no metche dudude ngam kebude ngurdan makko o suka noddi ardibe suudu martaba leydi gine tambitagol ngam metche pirinti heba polgal
enen do si innama culture directement ko wano musique jama on mijoto fimo ci affaire day golle fayda harayno yeggita no da o second plan ko feendo do tigi haray mi feewtata autorité ji ding kambe haani wallitaade heba na men cadre kamene artiste peintre bebe me waawata tumbondirde men weebita golle ko me woni wadde ko dum waaway meme développeur de tourisme on kamé de ngarasi be ari no wodi ga inna boasi in boutique d'art katawata dun do no werta ngarasi be ari be waay sodude madum e exposition dun don ko kambe autorité ji ni marbe dem fere do waawata e wadande on cadre donc artiste be waawata exprimer de talent mabbe
umu ke so diallo vewa fulfulde labi
don jokki heda gol dande fulbe e do vewa fulfulde hidon kedo men nokkeli fof e adunaru mede weltori jikkede fawdon e do amen mi yetti Mohamed Aliou Yakuba Sanusi Abdoulaye Maigari Matchudo Pulaku Abubakar Manaja Sherif Ba, Ousmane Mokobe, konongo windiri ka WhatsApp ton, Ousmane Mali, Julde Aboubakar, Jodido Beneng. Mewel Torib atakimon ka Messenger e WhatsApp.
Diaspora.
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 Dubi chapande jetati ebe yetu de bone mokonu Faransi waduno. Warugol tira yerbe kobengwoni Afrikna be pirambe no Faransi hetira ndima kumung. Emmanuel Macron horejo Faransi irritike e alkamisa nyande nogas e jetati leuru sapo ego aburu. Wonde ko warngo konu Faransi wadi ende dakorde konu charoi nokure tako Dakar la morgo Senegal. Yoro mangara no arta ende topere.
Sollatobe umminobe Afrique jey balloyi France fawtude koyngal ngal Allemagne yabuno e becce mumen ne biye tirayeur sénégalais be don hewbe mabbe no be garti be mbara to camp biete do tiaroy gondo Sénégal nyane go lewru e hitande ujunere e temedde jenay e chapan nay e nay dum don non ha joni yejitaka hikka France nildi letter wi président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye men jabi joni France koko warnobe be pellube be mayi kambe fuf hande go France jabi ko wadi ko professeur histoire odo biete do Ibrahima Thioupouyi hen windude jangino ko wiete ko histoire woni ko siftinta yimbe be ko hordno kanko ardino dudal mangal wiete ngal université Cheikh Anta Diop de Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
Lamu France jogitino dum murtal du kuliyanko yotto dole kuliyanka ko kadi ko darande jama famo militant be ben lundi dum jama on seral ki pirgol ha ko neba ko Emmanuel Macron sakitori kiritagol wonde ko warango tigi waduno tiaru
a fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Tiaroy. Donc on a une convergence au moins sur
Johnny Bete yoterejji din feppo liri kono non an wodi ko heddi fay ko fati e sokola
du point de vue de la mémoire
jo non heddi ko so tawi mabbe nyawndu be njoba e be ganduda kambe taniraabe mumen mbara hen be ko babiraabe mumen o dum don non ko hare kadi ko matan yimbe kabe habi totte ko ganduda ko kambe ndi.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions. C'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
l'inégalité de famille. Voire même judiciaire.
Le combat des ayants droit, des descendants de ces tirailleurs
et kadinon jipiro e wakilare bibbe fa e tanirabe tirailleurs bebe no aradunu de Faransi yo wayru darande mum ma noto sariya ka ciudi nyawirdi ngam to tugol tirailleurs bebe
dommage les tirailleurs
VOA fulful de Paris yoro mangara.
Ajarama yoro mangara mido inna on jo fitimi taskara men on hande komi woni cerno mo Dumba hewtinando on dande fulbe imorde Washington mi jarni Abdurrahman Dia Lionel Gahima e wallitibe lam fop no o taskaram hewtira on de yontere do mi jarni kadi nultondirabe VOA fulfulde fof Amadou Diallo Karim Bahadjo Muhammadu Abubakar Umu Kesso Amadou Diop e yoro Mangara iden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mido yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru ndu on jarama mi accidi on Engol Gimol, Urangol en Ghana, ko Aisha Ghana, Yimingol, Yettore Pular.